mendoda wawupa uchikubwelelo umwaume wine wine topa libili echole sapangiri omwaume nomwanakashi takuli kupana kabili oyu ne mwanakashi wobe mpaka omuyayaya kabili we mwanakashi nobe wine umwaume washukile oyu wine ewiso omukekana nankwe mpaka empwa ekamile kanya pantu echole sakakape sonde omuntu techachikakulula eyo
ilelo wasango lobakulobe munde uwaemba kabili uwayaga nobe efyasosane chipingo kuti mule
adventmusicplus.com.